waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda hor yaalla kulanka oo laga doodayo waxaa ka mid ah dhammaystirka hannaanka doorashooyinka dalka inkastoo meelaha qaar la soo gabagabeeyay haddana goobaha qaar ay weli harsan yihiin iyo sidii xal looga gaari lahaa murka Puntland ee gobollada waqooyi ee ku wajahan hannaanka doorashada aqalka sare oo sababay in Puntland ay ku dhawaaqdo inay hakisay doorashooyinkii ka socday shirka madasha wada tashiga qaranka oo maalintiisii labaad galay ayaa laga sugayaa in madaxdu ay isku raacaan waqtiga kama dambeynta ee la qabanayo doorashada madaxweynaha ee mid gudoonka baarlamaanka inkastoo hore gudiga doorashooyinka federaalka uu shaaciyay in xildhibaanada baarlamaanka ay go'aanka gaarayaan marka laga reebo arinta labada dhinac Puntland iyo gobollada waqooyi waxaa la sheegayaa in inta badan qodobada laga heshiyay sida ay VOA u sheegeen ila kala duwan oo aan la xiriirnay wararka qaar ayaa tilmaamaya in la isla gartay 15ka bishan xilibanada la dhaariyo 28ka doorashada gudoonka ay dhacdo halka doorashada madaxweynaha la sheegay in 28ka bisha ama inta aanay bisha dhamaanin lagu qabto balse ma jiro wax la isku waafaqsan yahay ama warmurtiyad qoran oo shirka ka soo baxay ama ba ay hoggaamiyasha madasho ku heshiyeen shirkii shalay oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilada beesha caalamka ayaa ila ku dhawdhow shirka ay sheegayaan in xubnaha beesha caalamka ay ku taliyeen in doorashada aanay dhaafin bishan gudaheeda sidoo kale soo jeediyay in xal loo helo tabashooyinka jira si kastoo ay tahay shirka madasha ayaa dhacaya xilli ugu yaraan 10kiis oo dacwo ah ee hor yaalan gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo lagu wada inay go'aanka gaaraan walow aan la ogeyn waxa laga yeelayo waana mid ka mid qodobadii ugu adkaa ee hareeyay kulanka inta uu socday meelaha qaarna si aad loogu kala aragti duwanaa iyadoo la dhowrayo waxa ka soo bixi doona shirka madasha hoggaamiyasha qaran Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho